Maini pose nasikia raha ndani ya roho na my knees and toes. Kameshika sigino, 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 kameshika sigino. Donate a meeting kwa club, si ofisi. Happy hour na HR, team building. Kandia bigi tuna puff, no didi. Accountant wa makwang, mbele mbele. Vibe CEO konyagi na ma single tone. Ni why indie zone kisiagi wa ma digital. High kuliko rubani ako Williso. Fry judu kwa maftani kama bidiko. Kameshika sigino, 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 kameshika sigino. Dibiwa kwa club bila pirito, bimiwa kwa jack au pigi shot. Tingisha madam kame pigwa shock. Hii ni city mababa tafuta sigino. Radani sahi sema mbakesho ni highlight. Prime time na wa rainbow at nine live. And I'm a black light VIP to ki hide white. Na mamgalo anachana jaba na white wine. Kameshika sigino, 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 kameshika sigino.
Alafu, I love you. Tapia kwa umetumia original song.